Ya, ngicela bekhuluma bathi hey TKM Southwest, hey TKM abazinto bayenzayo labafana. Bheka manje sesifikile ngale sithupu siyashisa ntanga. Bheka ntwana makufike mina uvela uqhame boy. Ifunga ukumosha. Nyeke lokukhuluma kuphela bhekani bafana ngisenge sithupu sami manje.
Dubula isinja kutala bangjaja sengifikile angithi amahumo shakutala bekhuluma manje mina ngifikile ngiyashukumisa ntwana babheke bonke ngizobathatha nge-one by one mina phela ngizobaqeda bonke dubula 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 intwane izinqane angidlali naso dubula 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 banyazi kaslam kuthi mangifikile vele ngiyashisa ngiyadubula dubula 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 siphi besinja besingikolosela ubula dubula 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 fike mina msawest na manje phela ngiyamosha ngibathatha bonke abogela labantwana ntwana ngizobafakela isipiliyona ngibathatha bonke ntwana mina ngiyabaqwalisela masala uyasala baba mina ngiyathatha ntanga ngiqwele ongasala qwele ongamhlophise lapho ngiphuma khona ngiphuma fair blind ngithi sinja sami angeke ummele ngithi sinja sami angeke ummele dubula 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 ikhali nqali dubula 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 yamaboza dubula 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 amaboza abana maboza ntwana uyazi ukuthi ngeke umele mfike ngokumosha ntwana yami banyasi bonke kasilami ukuthi ngiyamosha namanje mangifikile bayakhala ntwana bheka bangeke bangimele ntwana bheka ngizobathisa amakikiki namaphinga thifa abasuthanga bangitshele ngizobasuthisa mina vele mina ngumsaweste yami ayiqwalanga namanje hlezi ngiphakamisile namanje ngihlezi ngikhona dubula 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 isinjaka dubula 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 isinjaka dubula 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 isinja dubula 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 isinja manje isigub manje siyakhala ukufike mina msaweste endaweni ntwana yami ngifike ngahlanyisa amathipa bonke abantwana
sha banyazi ntwana mana hhayi bathi ukufike umsaweste angithi bamyazi ntawena hayi msaweste
ufikile ngokumosha abo-DJ Jarune banyazi mangifikile emachayineni vele ngiyamosha ngihamba ne-trip kids abafana begasi abafana basegasi abafana be-crepa bangadlali kule game bazi ukuthi masifikile emachayineni no-DJ Volcano avele atatasele athi nankulo mfana namhlanje uzomosha esemachayineni
sha dubula 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 intwana enqala
ngithi sikuthi uDJ Jarulo yangasemufikile ngiyamosha namanje sone sikuphi samabasimeli mangingenile abantu bavele bahlanyengqolo ngehlanyisa amathipa bogele nabahlanyisa mangambanje izinja zami abo-TK trap kids izinja zami lezo ntwana yami ngihlezi ngihamba nasekazi emajani bazazisa
dubula dubula
intwana izinqane bayasifila ntwana mangingenile estage ntwana yami vele nabafana ngiyabashaya ngekasire bavele basabe kurepa mabafana
ya kutela bekhuluma bathi hey TKM Southwest, hey TKM abazinto bayenzayo labafana. Bheka manje sesifikile ngale sithupu siyashisa ntanga. Bheka ntwana makufike mina uvela uqhame boy. Ifunga ukumosha. Nyeke lokukhuluma kuphela bhekani bafana ngisenge sithupu sami manje.
TK Studio and Records.